two people, a civilian and a police officer, were killed during Election Day demonstrations in Tanzania.
Just got it from gochowap.com.
Chukua chako mapema, vivyo wanavyosema. Alafuka ekimya, kujifanya kuna baya. Kisha wea sisifie sana, bila ta kupinda bwana. Pamoja na ujinga ulionea sana. Ukijifanya unajua sema, wanakuja wasiojulikana. Wanakufanya wanachofanya, hata ndugu hawezi tena kukona. Machozi yanamwagika, lakini hakuna wakuyafuta. Vijana wanalalamika, sauti za waziwezi sikika. Demokrasia si demokrasia, bora ta teokrasia. Indo yetu Tanzania, Mungu Baba ione mazia.
Thousands of protesters Tanzania, have flooded the terminals, Tanzania, chanting, waving Tanzania, flags, and blocking runs.
Tanzania, Tanzania, Tanzania. Sio kama tunakupinga mama, ilo mozi na utawala didi ya ria wanaolia. Tunaomba mwone machozi ya unyonge walipa kodi ya wa. Vurugu na maandamano sio tamaduni yetu bwana. Yote yanaweza kuwa sawa kusimama imara tena imara. Machozi yanamwagika, lakini hakuna wakuyafuta. Vijana wanalalamika, sauti za waziwezi sikika. Demokrasia si demokrasia, bora ta teokrasia. Indo yetu Tanzania, Mungu Baba ione mazia.
During Election Day demonstrations in Tanzania.
Tanzania's much-awaited Election Day was marred by violent protests in the capital, Dar es Salaam, and its environs with more protests happening in various parts of the country.
Chaos erupted in various towns in Tanzania as the country held their presidential elections.